discovery. Bitakola byenjagala, okusimisa ngoli batende lyange. Okufumbirwa kwenjagala, wonna wosi wabyeri nalyo tembe lyange. Okulonda kwenjagala, okusimisa ngoli batende lyange. Zenine tembe lyange. Tandiko kuimba abantu banjogeredde oyo nabera mukazi wange mugobanga lumu entesaganya yange ne bba wange bambi temwaliyo ati nkusaba nzonna nsonyiwe fugagago oleka gange bitakukola byenjagala okusimisa ngoli batende lyange okufumbirwa kwenjagala wonna wosi wabyeri nalyo tembe lyange okulonda kwenjagala okusimisa ngoli batende lyange. Buli muntu abako ne kyayagala waliwo awoomerwa endeku omulala awoomerwa kasoda bantu mmwe mwogera alo ate mwogera ate tomala ogejja wempekeza mugejjesa ate nno bw'okogga bw'akawuka akamukuli ekigamu tetulina eddembe lyaffe eryo ddembe lyange bitakukola byenjagala okusimisa ngoli baddembe lyange okufumbirwa kwenjagala wonna wosi wabyeri nalyo ddembe lyange okulonda kwenjagala okusimisa ngoli baddembe lyange zenine ddembe lyange ndi wa ddembe lyange naawe oyine ddembe lyalo eryo ddembe lyange temundeke n'ekyakalire mundeke n'eddigidire obulamu bwa kiseera bino byansi byakuleka mundeke n'eddigidire temundeke n'ekyakalire obulamu bwa kiseera bino byansi byakuleka eno twagalana eno tiimu kwagalana yaviira kyekyo oba munnyu twongeremu yaalina potensho yempologoma ensajja tulirye tukyekyo oba munnyu twongeremu omukyala ng'asobola laakaayi agisobola yakiira yooyo tayombayomba atalwanalwana yaalina potensho yaviira n'okyenji tulireti n'okyenji yakiira tumuwa akalulu omusajja asobola. Bitakukola byenjagala okusimisa ngoli batende lyange.